la nyonga mia kusa gofebe Ingeran suvi la chimu Ingabia buli jokhani Bawa kwata renye moka Izene situ kanzenda Kakuwe viru njibiona Evi singa kunsi kuno Evi runge vi singa kunsi mipuate Mipuate Sila musango wema mipuate Kozori mwami wame Kati twara Twara kyoye kala yonanzu kwane Evi runge vi singa kunsi mipuate Mipuate Sila musango wema mipuate Kozori mwami wame Kati twara Twara kyoye kala yonanzu kwane Wafuka cha muendo hani wange Njengeno Bakuza buruji ni nebi sane konje kwa Mama wange Bakuaga zepi gyora umeme kwa kumisa Yakata kwa kutucha mubano Nisendi uwanjo kete mazima mpaka peke Uwachirika kisi Nisendi kete mazima Eviru jebi singa kunsi mipuate Mipuate Kuna miu yagala bebe Nisendi mora